thula 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 mama, konke kwenzekile kuzondlula. Thula 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 mama, konke kwenzekile kuzondlula. Ongapheli kuyathola kuzondlula, mama qinisela kuyozokulunga. Ongapheli kuyathola kuzondlula, mama qinisela kuyozokulunga. Thula 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 mama wami, konke kwenzekile kuzondlula. Thula 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 mama wami, konke kwenzekile kuzondlula. Ongapheli kuyathola kuzondlula, mama qinisela kuyozokulunga. Ongapheli kuyathola kuzondlula, mama qinisela kuyozokulunga.
Angibhala nami le ncwadi, ngibhalele wami umakho. Sangisazi ngenzenjani, wayiqinisile umama. Ayithi angikhethe abangani, ngihlukane nabo mbali. Fana wami usasemncane, yeka amantombazane. Kazonisa ubani, kusasa lakho sisesikolweni. Fana wami ngiyakuchushisa, abangani bazokhohlisa. Ngimdala futhi ngiyazi, yekela lento yakho. Ngiyakhuza ngikuthethise, fana wami ngiyakubonisa.
Thula 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 mama, konke kwenzekile kuzondlula. Thula 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 mama, konke kwenzekile kuzondlula. Ongapheli kuyathola kuzondlula, mama qinisela kuyozokulunga. Ongapheli kuyathola kuzondlula, mama qinisela kuyozokulunga. Thula 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 mama wami, konke kwenzekile kuzondlula. Thula 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 mama wami, konke kwenzekile kuzondlula. Ongapheli kuyathola kuzondlula, mama qinisela kuyozokulunga. Ongapheli kuyathola kuzondlula, mama qinisela kuyozokulunga.
Ngiyaxolisa mawami, yazi kukhula umoya. Isifiso sakho ofise eklisti ngibe yiloya. Manje ngiphela umoya, bilisi ngishayile. Mafunga bangiloyela, ey. Yazi ngayisona, ukube ngakumamela. Ngaba ngikho ye, behlezi siphuthando. Ngintwana ubengikhulisa, Christmas ubesigcokisa. Besithola everything, until izangikhohlisa,
ey. Ongapheli kuyathola kuzondlula, mama qinisela kuyozokulunga. 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 Ongapheli kuyathola kuzondlula.